Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanya inshuti zacu mwabonye butandukana, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio ijwi rya Amerika ni ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Bifurije icyumweru gihire kandi mbaha n'ikaze. Tubafitiye amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, ikiganiro ejo n'ikiganiro dusangira ijambo kiza gutangira saa 12. Amakuru. Leta y'u Rwanda irimo irimura abanyekongo bari mu nkambi y'impunzi y'agateganyo ya Nkamira mu karere ka Rubavu, intara y'Uburengerazuba. Irabajyana mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe, intara y'Uburasirazuba. Nkamira ifite ikibazo cy'ubucucike. Gloria Tuyishime araduhiye inkuru.
Kuva mu mpera z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2022, impunzi z'abanyekongo zatangiye guhungira mu Rwanda kubera intambara ishyamiranije umutwe wa M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkambi y'agateganyo Nkamira niyo ku ikubitiro yakiriye izi mpunzi. Ku bufatanye n'imiryango nterankunga, izi mpunzi zivuga ko zagiye zibona iby'ibanze birimo amazi meza, ubwiherero n'aho kuba. Gusa kugeza ubu hari imbogamizi zigifite zirimo aho kuryama, ibiribwa, ubucucike, ibibazo bijyanye n'uburezi n'ibindi. Ubwo ijwi rya Amerika yasuraga kuri uyu wa gatatu, yaganirije bamwe muri izi mpunzi. Nyirabihogo Anani, umugore dusanze yicaye hanze arimo guhata ibirayi byo kurya we n'umuryango we w'abantu 8, avuga ko kuryama bisanzuye kuri bo ari ikibazo.
Hano turi abantu benshi, turacucitse, nta munezero dufite hano. Tukumva wenda badukuye hano twagira ahantu henda twakisagagura, abana b'abana b'abahungu bakagira aho baherera, abakobwa bacu bakagira aho baherera, nabo henda tukabana nabo tubareba, ariko bakatinya n'igitsure cy'ababyeyi.
Nyiramugisha Antoinette ni umubyeyi utwite dusanze ariko takazuba, nawe yibaza uko nabyara azabaho we n'umwana we.
Tubana 8 mu nzu, wenda bakajya batushira buri muntu mukumbake tukagira umutekano kisanzura, nyine wanabyara ukabona aho ukarabira nangwa aho wamara ukaraba ukabona aho isigira utuvuta. Turasaba ko twakwimuka nk'utya bari kutwimura tukimuka, turabyishimiye cyane pe.
Uretse ikibazo cy'uburyamo, uyu mugore yabwiye Ijwi ry'Amerika. Nyirabihogo Ana yongeye kubwira Ijwi ry'Amerika ko kubona ibyo kurya ku bana badafite nabyo bitamworohera na gato, uretse igihe yabonye umugiraneza umuha uturayi two guhinduranya ibirimo ibishyimbo n'umutsima w'ibigori bahabwa.
No kutugaburira neza ni indyo imwe turya, dore ibishyimbo baduha nawe urabibona biba bihiye, bisa n'ibimaze igihe hano usanga abana bibananiye. Buriya mfite nk'akana, akana mfite gaheruka kuibera nakana k'imyaka 6, ariko ko kikanywa igikoma, banywa igikoma dore n'abangaba rero nk'akariya ningira ugashakira igikoma kuyabona, rero nabyo urumva kubona amafaranga ni ibintu bitugoye cyane.
Umugabo wa Nyirabihogo n'umusaza w'imyaka 60 umaranye uburwayi bwe butandukanye igihe kinini. Umugore we asobanura ko kubona ubuvuzi bw'izo ndwara bitaborohera.
Hano baratuvura bya bindi byangushye, ariko yari ibintu urumva nk'igifu, arwaye estoma, arwaye umwijima, arwaye impyiko, hari igihe tubona bitashobotse twajya no ku ruhande.
Uretse kutabona ubuvuzi buhagije ku mugabo wa Nyirabihogo, Mukeshimana Esperance, umubyeyi w'abana babiri dusanze muri iyi nkambi ya Nkamira, nawe nk'umwana w'imyaka 15 ufite uburwayi bw'amaso ntabasha kwiga neza.
Bavutse bafite amaso nyine adakomeye, ubwo iyo bari ku ishuri uwo w'imyaka 15 ni umuhanga ku ishuri, ariko akenshi afata mu mutwe, ariko kureba ntareba neza.
Izi mpunzi z'abanyekongo kandi zisaba ko ireme ry'uburezi kuri bo ryakongerwa.
Asa naho we atiga neza, mbese akeneye kutiga bihagije.
Guhera kwa mbere w'iki cyumweru Minisiteri ishinzwe ubutabazi bwihuse Minema iri kwimura impunzi ziri mu nkambi y'agateganya Nkamira izijyana mu nkambi nini ya Mahama iri mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda. Nk'uko twabitangarijwe n'umuyobozi w'agateganyo w'iyi nkambi akaba n'umukozi muri Minisiteri Rwanyonga David, ibiri mu rwego rwo kugabanya umubare w'impunzi zirimo kugira ngo izindi zikomeze kwinjira mu gihugu zibone aho zijya. Uyu muyobozi avuga ko bimwe mu bibazo birimo iby'amashuri bizakemuka kuko abana bo mu nkambi biga bazatangirana n'abandi mu mwaka w'amashuri uzatangira muri uku kwezi kwa cyenda.
Mu nkambi ya Mahama hari ibikorwa remezo by'amashuri biri ku rwego rwiza bishimishije bitandukanye no mu nkambi ya Nkamira y'agateganyo. Koko twifuza ko abana baduhungiyeho bajya ku ishuri mu kwa cyenda. Ni n'umubare munini w'abarimo kugenda kugeza ubu ngubu turimo kwibanda ku miryango irimo abana bafite bari mu myaka y'amashuri.
Bwana Rwanyonga yatanze ihumure ku bafite uburwayi bwihariye bo muri iyi nkambi
n'izindi serivisi zitangirwa mu zindi nkambi ziba zisumbuye ugereranyije n'izo mu nkambi z'agateganyo. Niyo twareba ku rwego rw'ubuzima ubushobozi bw'abaganga cyangwa bw'ibitaro mu nkambi zihoraho buba bwisumbuye ku rwego ugereranyije n'ubuvuzi cyangwa na serivisi cyangwa n'ubushobozi bw'ibitaro biba biri mu nkambi z'agateganyo.
Abasaba ubuhungiro bamaze kwimurirwa kugeza ubu bose hamwe n'igihumbi 193 bamaze kwimurirwa mu byiciro bibiri. Ikindi cyiciro kizajyanwa mu nkambi ya Mahama ku munsi wo kwa mbere utaha. Kugeza ubu ku munsi umwe abantu bari hagati ya 48 na 50 nibo binjira mu nkambi y'agateganyo ya Nkamira, baza baturutse mu bice bitandukanye birimo Kirorirwe, Kibumba n'ahandi. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, tuve mu Rwanda tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umukinnyi wa basketball ukomoka muri icyo gihugu witwa Bismack Biyombo wakiniraga ikipe ya Phoenix Suns muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihembwe gishize, ubu akaba ategereje kubona indi kipe, yasuye abakuwe mu byabo n'imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ali Asanka Darius yaramukurikiye.
Akigera ku kibuga cy'indege, umukinnyi w'ikipe ya basketball ya Suns of Phoenix Bismack Biyombo yahise ajya gusura abasore bakora e-sport bari bamurindiriye benshi kuri Kivu International School, aho hari kimwe mu bibuga bikomeye bya basket mu gihugu cyose. Mu gihe yavuganye n'abanyamakuru, yamenyesheje ko nibwo yaba atuye muri Amerika, urubyiruko rw'igihugu cya Congo cyane cyane rutuye mu burasirazuba mutera agahinda ku ruhande rumwe, ariko ko ku rundi ruhande rumutera icyizere.
Le pays doit faire quelque chose pour nous et tout ça, mais à un moment donné on doit commencer à aider.
Tuzajya turindira ku gihugu kidufasha, tugomba kwibaza ese natwe ni iki twakimari. Niyo mpamvu nzakomeza kugira inama urubyiruko kugira ngo rurebe uko rwateye imbere. Iyo mbishaka nari gusigara iwanjye muri Amerika, ariko mfite icyizere ko ruzubaka iki gihugu.
Mu kiganiro yagiranye n'uru rubyiruko, Bismack Biyombo yarusabye ubumwe, ubwiyunge n'ukwihanganirana mu buryo aribwo bwose ita ku kibazo cy'amajyambere. Yongeye ko ibintu byose bisaba ubushake kandi ko urubyiruko rutagomba gukurikira intambwe z'abadakunda igihugu.
On continue à faire le nécessaire, mais ça c'est pas seulement le travail de la fondation.
Dukomeje gukora ibishoboka byose, ariko ntabwo ari Bismack wabirangiza. Tugomba gushyira ubwenge hamwe tugafasha bene wacu. Gutanga ntabwo ari amafaranga gusa, n'umwanya nawo dushobora kuwutanga.
Vous savez, apporter quelque chose c'est pas seulement apporter l'argent. Des fois c'est le temps que vous donnez, deux fois c'est l'énergie.
Abakinnyi ba basket batandukanye yahuye nabo bishimiye kubona ko yabasuye. Ntabwo barangije badahamagaye abandi bakora izindi siporo nk'umupira w'amaguru, volleyball, ibifunsi cyangwa se na karate gukurikiza uru rugero. Ariel Kambale ni umukinnyi muri basketball Cyclone y'Igoma. Inzozi ze ni ukugera muri Amerika aturuka i Goma. Nta bushobozi tubuze twe nk'urubyiruko rwo mu ntara ya Kigaruguru, ariko dufite ikibazo cy'ifashanyigisho. Uru ni uruzinduko rwa kane uyu mukinnyi agize mu myaka 10 hano mu mujyi wa Goma. Ubu amaze kubaka ibibuga bigera ku 10 bya basketball hirya no hino mu mujyi wa Goma, ibitaro bibiri n'ayandi mazu agera ku 10 yubakiye imiryango igera kuri 36 y'abakuwe mu byabo. Yakurikije urugero rw'undi munyekongo wakinnye muri Amerika, Mutombo Dikembe. Amakuru dukesha abategura gahunda ze, kuri wa gatanu yageze mu mujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Epfo, arasubira i Goma ku wa gatandatu ajya gusura inkambi zitandukanye zirimo abakuwe mu byabo n'ibirwano hagati y'umutwe wa mama 23 n'ingabo za leta FRDC. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com. Noneho ikiganiro ejo tugitegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Amahoro y'Imana bane namwe mwese mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'ijanatayi n'ibice bitatu FM. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo. Ikiganiro mutegurirwa n'umuryango w'urubyiruko ukorera I Kigali mu Rwanda, ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku myumvire abantu bafite ku buraya, bityo turibanda ku babikora bitwaje ubukene n'imibereho mibi, bikarema imyumvire kuri bo ishobora kuba imbarutso y'amakimbirane hagati yabo n'abandi aho batuye. Mu Kinyarwanda bagira bati akabaye icwende nikoga, abandi bati iyo koze ni gake, ndetse niyo gakeye ni gashira umunuko, biragoye guhinduka. Tubihuje n'abakora uburaya, ese wowe udukurikiye muri iki kiganiro utekereza iki ku bakora uburaya? Ese utekereza ko bishoboka kubureka burundu? Agasiki k'ibyo tugiye kuganiraho karimo ibitekerezo by'abaturage. Turamenya icyo bisobanuye mu mitekereze n'imibanire y'abantu, by'umwihariko ku guhinduka, dore ko bugira ngo Imana yanga icyaha ariko igakunda abanyabyaha. Bityo turaza no kumenya imibereho y'abahoze bakora uburaya, ese babayeho batuye umunsi. Ese ni gute ibitekerezwa kuri bo byahinduka hagamijwe gukumira amakimbirane ashingiye ku myumvire? Mu kiganiro cya none kuri mikro mugiye kubana nanjye bazu bajya Fidaus Mizero Crisp ari kubanga bw'ibyuma, mugi wa Mahoro na Dina ari uhagarariye ikiganiro. Nimujye kure inyakira amajwi zanyu, turaje mu kanya.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/57/14. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Tariki ya 10/10/2022 kinyamakuru Igihe akadomo.com cyashyize hanze inkuru ifite umutwe ugira uti uko uburaya bwaturutse I Nyanza bugakwira mu Rwanda. Iyi nkuru itangira ivuga ko hakurikijwe ibirari by'amateka y'u Rwanda kuva kera na kare, naho bigaragara ko mu Rwanda higeze haba uburaya. Yego, Abanyarwanda bo hambere ntibari imiseke igoroye, ariko habagaho inkumirizi zituma ingeso mbi nk'izo zitimakazwa ngo zihabwe urubuga rugari bitandukanye nk'uko ubu tubibona. Mu burezi bwo mu Rwanda rwo hambere, umwana w'umukobwa yitabwagaho by'akarusho, ku buryo ba nyirasenge na ba nyina wabo batigeraga bagoheka kireka bamushyingiye. Nabwo bari bayobewe kw'ibishuko mu rubyiruko bibaho, ariko bakoraga iyo bwabaga bakabirinda abana babo mu buryo bwo gushyiraho imiziro ituma ibyo bitaba. Abana b'abakobwa bamaze kugera mu gihe cy'ubwangavu bakoreshaga uko bashoboye kose ngo badahura n'abasore, kuko bashoboraga kugwa mu bishuko nk'ibyo by'ingeso mbi. Uburaya mu Rwanda bufite inkomoko ku ngeso yo kwanga umubyizi, ibizwi nk'ubwanga mu byizi. Izi ni ingeso zadukanywe n'abakobwa bo mu Busanza bwa Ruguru, mu mirenge ya Kinazi, Rwaniro, Rusatira, Ruhashya, Simbi, Mbazi, Maraba na Kigoma yo mu karere ka Huye ku ngoma ya Kigeri Rwabugiri ahasaga mu 1880. Icyo gihe abakobwa muri ibyo bice bataga imiryango yabo bakajya kubwirabwira ku rurembo rw'ibwamahoro ruri hose mu gihugu. Muri icyo gihe ntabwo umukobwa wararutse yitwaga indaya, ahubwo bamwitaga icyanga mu byizi, bakavuga ko bagiye gushaka amata ibwami umukiro. Mbese bitwaje ko bagiye gushaka akazi, ni niba bubu badukanye byo kujya gushaka akazi mu mijyi ndetse no mu mahanga, ariko mu by'ukuri icyo bakora kitazwi mu buryo bufatika. Mu gihe abaturage batekereza byinshi ku bakora uburaya, birema imyumvire irangwa n'uko abantu bagenda bagaragaza ko iyo umuntu afite ingeso cyangwa se ibikorwa akora bidakunda ko yahinduka cyangwa ngo abicikeho. Ku rundi ruhande ariko, Bamwe mu bashakashatsi bagaragaza ko ibintu byose umuntu yakora uko byaba bimeze kose ashobora guhinduka. Akabireka abyifashijemo we ubwe ku giti cye cyangwa afashijwe n'abafasha abantu mu buryo bw'imitekerereze. Ese byashoboka ko uwakoze umwuga w'uburaya yawureka? Ese inzobere mu mitekerereze n'imibanire ya muntu zivuga iki ku kuba umuntu yahinduka? Ese bimusaba iki kugira ngo ahinduke? Bitwara igihe kingana gute? Nimunyemere dukurikira inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Hitimana David. Ubashe gusubizwa ibi bibazo ndetse n'ibindi bibazo ku kuba umuntu yahinduka.
Kugira ngo uburaya mbureke, naburetse numva maze kuba itangazo, numva ndambiwe kumvuga, kumfunga buri munsi, gukubitwa nta cyaha nakoze, numva birambangamiye, nkabona suzugurwa mu buryo bufatika.
Umunyarwanda yaravuze ati akabaye icwende ntikoga. Bamwe mu baturage twasanze mu mujyi wa Gicumbi bemeza ko akoze umwuga w'uburaya yitwaje ko ari ubukene bwabimuteye yageraho agahinduka. Nyamara hari n'abandi bemeza ko nta ukoze uburaya ngo abureke.
Ubukene bw'akaranda si isezerano, umurage w'ubugwari ntugira inyitaho, waba muzima yakamirwa n'amaboko agatarama muba.
Nuko urashobora guhinduka. Duhumva se ko ari uburaya bwawe bimuteye. Ndakubwira ntashobora guhura n'undi muntu nawe ufite ikibazo nk'icyo afite, hanyuma byaba ngombwa bagakundana bakabana bacishije muri ubwo buraya nk'uko bari bameze.
Bitewe n'icyo ashaka kugira, hari ukujyayo yenda ari ukubera bitewe n'inzara. Ya nzara abonye ayikize yahita buvumo akabireka,
arahinduka akabivamo. Ya abonye babana, batabonye babana, barahinduka cyane.
Ntabwo bwahinduka. Kwa hino uba ufite amaduka akagira ate akongera akagumiza agakora ubwo buraya bwiwe.
Sabo gusa twaganiriye kuko umunyamakuru w'ikiganiro ejo yanyarukiye mu karere ka Gicumbi maze aganira na Bishop Protent Chogoza, akaba ari umushumba w'amatorero y'abavandimwe kubw'ubuntu bw'Imana mu Rwanda, akaba kandi ari inararibonye mu mitekerereze n'imibanire ya muntu. Maze avuga ko umuntu ufite ingeso runaka ahinduka cyane iyo aretse urungano bagendana, iyo ari rubi rugendera mu bibi. Ikindi kandi we ngashingiraho akaba ari imyumvire yo hasi ku bijyanye n'ubuzima, mu gihe umuntu ashaka kubaho mu buzima bworoshye adakoze ngo avunike.
Guhinduka birashoboka cyane cyane iyo umuntu abashije kubona impamvu zituma atandukana na rwa rungano, akabona n'abandi bantu bamwigisha bakamuganiriza amagambo ibintu byiza, bakamugaminiriza ibintu byubaka, bakamwereka inzira ashobora kunyuramo imufasha kubaka ubuzima mu bundi buryo atakoresheje uburaya, birashoboka barahinduka. Iyo myumvire nayo kandi umuntu ashobora kuyivamo. Kubera iki? Abonye aho yisanzura agahura n'abahoze bari mu murongo nk'uwo arimo, bakamuha ubuhamya, akareba ibyo twakwita self-supportive groups. Izo gurupe z'abantu bahoze muri ubwo buraya bakaba barabivuyemo kandi bakaba bitunze babayeho neza, zishobora gufasha abandi bantu nabo babirimo kumva ko babiretse.
Ku bwa Bishop Prote ngo umugana akabaye icwende ntikoga, abantu ntibakwiriye kuwufata nk'ihame kuko ngo afite ingero nyinshi haba muri Gicumbi ndetse n'ahandi henshi y'abahoze bakora umwuga w'uburaya ariko bakaba barahindutse bakavamo ababyeyi beza kugeza ubu. Arakomeza abwira abadaha amahirwe ya kabiri abagaragaweho n'ingeso runaka kubereka bakajya babaha andi mahirwe.
Ugeze muri Gicumbi usohora gusangayo itsinda ryitwa Ababera Rugo. Ni abantu bahoze mu buraya barigishwa barahinduka, barimo abahindutse burundu rwose ku buryo badasubira mu buraya. Rero kuvuga ngo akabaye icwende ntikoga, nagira ngo rwose abanyarwanda twe kubifata ko ari ihame.
Abagendera mu mugani noneho ni iki mwabwira?
Icyo nabwira aba bantu nuko uko imyaka yagiye itambuka niko ubuzima bugenda buhinduka. Abantu bagenda bajijuka, abantu bagenda baguka mu bitekerezo. Kuko kwaguka mu isi y'imitekerereze gutuma hari ibintu bimwe na bimwe abantu babonaga, hari ukuri kumwe na kumwe abantu babonaga mu gihe cya kera kutakira ukuri uyu munsi. Umuntu wese ashobora guhinduka. Umukoresha ni byo kuko abaharanira inyungu ze, ariko buriya umukoresha ntakwiye guharanira inyungu ze cyane kurusha uko abona ubuzima bwa sosiyete. Ashobora kuba afite ingeso yamwadutseho cyangwa se asanzwe afite muri we utabonye mbere, ngo urangize ukayibona, ariko ntago kwihutira gukwirukana no kwigizayo umuntu kubera ko amubonyeho ingeso ntabwo ari wo muti ntabwo rero abantu bakwiye gufata igitsina imana yabahaye ngo bumve ko ari tu yo gushaka ubuzima ahubwo ni tu yo kudufasha kubana neza hagati yacu
nkuko mwabyumvise bamwe barabyemeza ko umuntu wakoze uburaya avuga ko ari ubukene bwabimuteye bishoboka ko yahinduka hari ababyemeza ari nayo impamvu twanyarukiye mu karere ka Rubavu ahari koperative yitwa biyemeje guhinduka bagisenyi ihuriyemo abahoze bakora umwuga w'uburaya ariko bakaza kubuvamo ubu ngubu bakaba bafite ishuri ryigisha kudoda ubugeni ndetse no gutunganya imisatsi ntembere yaho iyi koperative ikorera imirimo yabo ndabona harimo abanyeshuri biga gusuka abiga kudoda ndetse n'abarimo gukora imirimo ijyanye n'ubugeni Ugira wabo Saverine ni umwe mu bashinze koperative biyemeje guhinduka bagisenyi nyuma yo kumara imyaka myinshi akorera umwuga w'uburaya muri uyu mujyi. Iyi koperative igizwe n'abanyamuryango 35 ifite ishuri ryigisha umwuga wo kudoda ndetse bakaba bigisha n'umwuga wo gusuka n'ubugeni. Saverine wageze muri uyu mujyi wa Gisenyi akiri muto cyane yabanje gukora akazi ko mu rugo agera hakajya aryamana na shebuja nyirabuja habimenye yaramwirukana nibwo yahise agana muri uyu mwuga w'uburaya maze abicyamamare cyane muri uyu mujyi wa Gisenyi kuko ngo yashakaga amafaranga byihuse kugira ngo ave muri uyu mwuga w'uburaya byaramugoye cyane ariko ashyirwa bigezeho
byaje kugera aho ngaho biba ngombwa ko tuganira na bagenzi banjye turangije turavuga tuti uyu mwuga tureba aho twatangiriye tubukora tureba naho tugeze turangije kwiga kudoda nta mashini twari dufite nta n'ubushobozi twari dufite ubwo urikumva twari tumaze kusezerana ko tugiye kureka uburayi turavuga tuti turabigenza ute turakodesha twandikira akarere ariko akarere hamwe n'abafatanyabikorwa banyura mu karere karadufasha tubona umuterankunga kudutera inkunga kugira ngo tubone imashini dutangira kudoda tuba turavuze tuti noneho aho tugeze reka tube koperative tuba tubaye koperative dutanze imigabane ishingiro icya mbere narangije kwiyakira ndakora nditunze niba ndi umugore wabaga mu nzu z'5400 nkaba ngeze mu nzu y'3300 irimo umuriro n'amazi ndumva ngeze kure kandi mu rugamba mfite muri koperative dufitemo abantu 5 baguze ibibanza bagiye kubaka kubera
ntago ari ibyo gusa koperative yamufashije kuko kugeza ubu ngubu bitewe n'ubukangurambaga bakorera bagenzi babo ubu bafite kupure zigera kuri 50 zimaze kuva mu buraya zasezeranye byemewe n'amategeko we ngo abagendera ku mugani ngo akabaye icwende ntikoga yababwira ko ibyo bavuga baba bibeshya cyane kuko we nabo babana muri koperative bahoze bitwa indaya none ubu bakaba bitwa indangamirwa za Rubavu
ubu twebwe ipfunwe iby'amapfunwe ntaryo tukigira abana bacu bakina n'abandi abana bacu biga nk'abandi natwe turi ababyeyi bafata ibyemezo mu midugudu aho dutuye twebwe abiyemeje guhinduka nk'uko koperative yacu yitwa ntago duteze kuzabusubiramo nitubusubiramo bazatubona bazatwikisha amaboko turashishikariza abandi bakore bagikora umwuga w'uburaya uburaya ntago ari umwuga ahubwo ni ingeso mbi tuma basuzugurika turabashishikariza gukoresha amaboko yabo
mu karere ka Rubavu habarurirwa abakora umwuga w'uburaya bagera ku 3500 abamaze kureka uyu mwuga w'uburaya bagerageza kumanuka bagasanga abacyukora bagakorana nabo ubukangurambaga kugira ngo babashe kureka uyu mwuga iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ngende David Hitimana intumwa y'ikiganiro ejo
Iki ni ikiganiro ejo mukurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM. Mu gihe turi gukusanya ibitekerezo byanyu muri kutwoherereza tugize mu mwanya w'ikinamico ngira nkugire aho tugize ugace ka 29. Reka tukumve. Iyumvira igice cya 30 cy'ikinamico ngira nkugire. Dorukana Gilbert yihakana Rebecca ko atari we wamuteye inda ndetse anamwirukana. Valentine na Rugamba nabo bakomeje kwishimira ko ibikorwa byo gufasha no kubaka amahoro muri Cyanzige, Mutenderi na Rwakayuzo bagenda babigeraho ndetse bakiriye n'abanyamuryango bashya. Aho bari bazanywe n'amahoro. Bikira umukino.
Umva yemwe bahu, ni mu bitereka bisigenda byikorera. ibisabyo kandi ubikuye cyababa data we isukari umuceri akawunga ubuto bwo gukaranga ibishyimbo ifiri no ibi bivanye he ko
Eregana rakubwiye ngo nta kiza kinzangano mama
ibyo se bihuriye
birahuriye kuko ko Kalisti na Murekatete nibo bamaye ibi byose ubona kuri se mama
binkoze ku mutima mwana wanjye cyane ndetse usanze nikunje mu ntebe nibaza iherezo ryacu byanyobe
ndabizi rwose iyo witeye akagatenge mbanzi ku bwonko bwawe buri kure
ubu se babikoreye iki aho ntibazatwishyuza mwana wa
ntabwo ibyo babikora humura mama uriya muryango ufite umutima uzi kubana ntugira inzika ugira n'amakimbirane nta n'inzangano kandi urababarira ntabwo se mama ubu koko ntuzagiye kubashimira
ngaho urakora icyo kuko utari mu ishuri rebe
jiriwe rwose uri gitangaza ubu noneho wibutse ko niga
ibyo nkubaza se byo nsubize noneho reka mpindura ikibazo urakora iki ku rubaraza rwa botike yangiza isaha
aha nari nigeje ko bakiye basohoka nkakubwira ikinzanye
mbwira vuba utahe rero dore nta mwanya mfite nifitiye n'abakiriya benshi
kandi nyamara iyo biba mbere wari guhita umbwira nka nkengere nsinke
utantukase
jiribe reba wanyihakanye niba ari uko bimeze mbwira icyo nkora icyo umbwira cyose ndacyemera kuko njyewe ntacyo mfite muri serivo yanjye iri vide aka kanya
nkubwira iki se njye ndakurusha kumenya icyo ushaka mbo genda wicare iwanyu mu nkambi
ngo iki ziriwe ngo iki
ubyare utunge umwana wawe niyo nama njye naguha
kiribe urumugome
erega n'inyungu zawe nubyara n'agafaranga wafataga akazi yongera
ntabwo ari nk'uko ubitekereza jiribe umwana arahenda cyane byibuze se uzama indezo
indezo y'iki ariko abakobwa barwakayuza muringurutse kubi sinzi nimba ari yanjye kandi cyakora indezo nzayigo
urakoze urakoze sheri wanjye ibyo kubona byo sinabiguhatira
harya umwana atangira kugira isura nyayo ryarira reka numve amaze kugira imyaka 15 yes ubwo indezo nzayiguha umwana amaze kugira iyo myaka nkabyibonera ko dusa
jiribe sinari nzi kuri inyamaswa bigezaho ubwo iki nkozi uzabyicuza
none se Valentine iyo paje ko isimbutse
iyo prof yatubwiye ko atazabitubazaho
nibyo by'inyuma ahubwo
mumbabarire mbarogoye gato harya ruga ba banyeshuri bashyashya bashaka kujoininga club yacu ufite aho wabanditse
wa mugani we
naramanditse rwose naremengura n'indi kayi nshyashya maze ibyo kubakira ku rupapuro wa pipe gusa tugomba kubitondera
kubera iki se
biragoye kwizera ko bari bose turi mu murongo umwe hashobora kwinjiramo n'abadusenye kandi kuko baba baturimo kudushyira hasi byaborohera cyane pe
icyo kintu ni icyo ijana ku ijana bangana bate
twese hamwe tumaze kugera kuri 27 kandi abenshi no mu nkambi ya Rwakayuzo
ibaze we biratunguranye cyane
umva ye
wabona bashaka kwiga gushaya nk'iby'icyanzige
umva ye kuki se bataba baje bakurikira imbyino zikoraga ikibuno nk'abanyamutendere
oya ntacyo nibaze biga imbyino naho batwigishe gukubita ingoma hanyuma natwe duprofite kuba ubutumwa bwacu twahita tunafatiraho tukigisha abantu kubana mu bworoherane
kuri pe
ahubwo se Valentine ubwo tumaze kuba benshi urabyumva ute noneho dupanze match ya gicuti
yaba ari sawa
kuko undi nigeze kubikubwira abanyarwakayuzo abanyamutenderi n'abanyacyanzige noneho abatsinze abandi bagakomezanya n'indi kipe
rwose pe yewe sinari mari mubivuga ariko numva twaboneraho nyuma y'amacu tugasangira mbese tukajya duhora dukira utuntu dushya tuduhuza nka za deba urabyumva ute Valentine
ahubwo ako kantu we ibiganiro byaryoshye pe mbe kwiga tube tubihagaritse rero gusa tuzinduke cyane kuko murabizi dufite test
amahanga aba banyamuryango ba Club de Danse baturutse Rwakayuzo ko bakomeje kwiyongera se ubu ni amahoro kuko se baje kwiga imbyino zitandukanye za club cyangwa hari ikindi kibiri inyuma dore ko batari bashyigikiye gahunda za club zo kubaka umwe mu batuye inkambi no hanze yazo naho ubutaha
wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/54/14. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Nshuti muduteze amatwi, mu kanya gato mugiye gukurikira ikiganiro dusangira ijambo. Mbashimiye ko mwahisemo radio.